studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alal bare jana lewru septembre jana yamde soki dum won do maison de la presse bamako do holitindi wi demine tawa dum won fa hande maison de la presse se krabon competitivité odo jaddinke no dirtet alhassan ag abdul e holli tan wedon wondi e sarede dum woni nokko no dirtet cpe to yimbe lebe charité to wattu jono hay fama wiyede o wadi bonandaji fode sa halidi wakkati hitande 2012 sukabe jokkolbe gombe le nokko no dirtet dum hinabe kolli metti mabbe fewde e fedde soma zepnde wattu jono bi golla e golle mudum di honno hani gollirede no en jaran mikroji didi jari bangal ono papier ngaji ko notirte ko fa yotti papier ngaji simon kanya ko nande mudu ko hewe yimbe la sodobe nyamduji di an gondi neutra di do papier ngaji dum wonde waddude wayde cialal do fewde e jamare de di wonon sembe kabaruji dum ni jogino do betande de bismillah modon e hadate ko odo jaddinke wattu jono cikkitaado wiyede o golli bonandaji wakkati de be gonno le sa halid ni hitane 2012 o monodire Alassane homo wonde sarede le nokko no dirtet CPI gote cedi tobe min juttino kabaruji dunke andal ko nayri bangal basijo yittikto tumbuto wakkande France fuddi faddude bombojo mudu ende te on wakkati fu jaddin kobbe jaltile odo nokko widu nate kewdo bammi ton ko yottile odo nokko ko du won hono findeji do rentini ton wattu jono ane juude CPI ka taweru fu kambe avuka en jingonobe odo jaddinke be kolliti wiide ko odo gorko jottino kabaru jahali ko wana gonga sebde de bonandaay di ngadano tonde o walano ton fa kebe famtade kedden Aminata Diallo
ile hala cedo to do o holliti wiide abada mo goldidaali isudu goldirdu procureur fade makko warde mali ka elewi makko tiagal ko virfiti ko woni ko goldirde procureur o noddimo dun wadi tiagal ko mo hokki kabaruji eleedi malindi e yaltugol makko tele nerla Footballer lewru février 2013 ko cerotodo o wari Tombouctou fana majjun ndartude kabaruji o jottino kabaruji windi gendidino ubirini tiagal ko habbiti be leedi France paddi bombode e gendidi feccere yimbe gendi be ka anan belsti e gal gollan non o hollitiri o mo wondi e gollidin o makko kanin e neddo goddo kasen arab neddo cerotodo o ka holliti wiide yehi e banque malienne de solidarité BMS ton o holliti wiide nden nokkure ka wayritama hono suudu policiere e jungo wadobe sariyabe kumo yotti ton ko o wadi foto ngaji woni hono guichet automatique do rewbe uddano mo bammi dewtor dum hollitore kadle ko be rewbe bornoto wakkati ko be ha osobe dina gonno ton tiagal dum o ma tawano e hotel anitirtengen la maison non ko hollitiri suudu jottino kabaruji o bammi nate dewte suudu gollirdu procureur waawi hebude de fa nawtoro e gal gollal dun sabimbini o neddo cerotodo landi kewdi le jabul makko di kanko jottino kabaruji o be kolliti wiide mo wawa sedade sabi wakkati mudum o walano le gendindi
fedde debno dirta wil daf humininde hakkeji robe leledi meden dimbi an gonde jewtadno dido sariyaji worrebe kettinidu ko wonde wadede le nokko no dirta CPI non kanko no dirta binto fune sama ke o hollitiri wiide le majjuno o wiibe jelli wattu jono hono yimbe al wobbe kasen gollube bonandaji leledi malindi so nanga ka an jarano jidiri nyaloma handen o nange nabe yeso seriya leledi malindi kedde moko mo sifido hendo faccitango Mamadou Sama Seku
min gattani hakkilo sanne ngul sargul asangul min pawe dongul dum gike amen sabi yila amen yo sariya golle fufu wonandi rewbe e kanye rewbe wobbe be torraji lende na jukki wadade domun en denangul do sargul na waw jati nafude sabi kambe torrabe andan wiide juti nebi fufu sariya gollete denno yo hewtagul holare mabbe fa goto dulla wakat jundo sifa rafu jukkugo leledi malindi sariya gollata ge feenu haniri yimbe le haifabe anin jilo no muiri le bulidi fay di bamako di wana tan tumututun
se krab di do kabaruji fodo ba hebdundu statia men whatsapp numero anni chapande jeegom no noddi odo numero via mo mere 37 321 an songoto nyaloma hande no be bi hi nyaw buballo an tampini jamaare wonde tonde sanne fu fota sukabe famarbe wonbe tonbe non su doktoror wonde tondo holli triwide ko lati sabab mudu fesugol hebay wadde le o do nokkole hitan jabbinonde wotto jono doktoro en wonbe tonbe be ngadi no dango fewde e jamaade tinno nawtiro arkilaji ciwad le o do nokku fa kebe famtar kedde mo kanko noddete Abdul Bakki Diallo yo kanko goto e gollole su doktoror to an songoto ko mo sifido hen do faccitango Aminata Diallo
yimbe be pali nangi ana heewi yimbe heddibe hen dum panda saka halama sukabe be duubi mudun en kebata duubi joyi hitande hikande yorngo wala soko gonko yimbe hewbe nangama e majjun yimbe hewbe nyawbe fa naawi min gadi dande to be yimbe baawi gonude won projet goto beta de premier urgence international wadi ko fata cidi sappo mo yaha mo warta le galle de mo wadda yimbe hewbe nyawbe buri hewde be yimbe fu atawan tampube njawal immanadi nyawgo midon darda yimbe galle be e kabba arkillaaji tinnoobe gondina arkillaaji di
sukabe wonbe le nokkuno dirtede mahina wattu jono be kolli metti mabbe sanne fewde e fedde somazep wonde tonde be kolliti sa jeewi de fedde somazep be gollata golliji mabbe di no hanirino le majjo fu yimbe le somazep be jaabi kolliti wi de jaba e hono kay faale de be ngadi fewde e mudun en de fa kebe famtare fande kedde Aminata Jal e Mamadou Samasiku
njiyam bondan maitre kebu njiyam coggumum ana tiidi kanyun e wayde bamude sukabe gendindi wara dum e gar gollal woni conseil communal de la jeunesse de mayna holliti metti mudum faade suma jep e levi jokko hore jende felde sukabe gendindi jonkunda sako holliti wiide goldirde de ka tabata ko laawi di bamidi ben ana kani yaade lawul mudum en kedo demo
sukabe imike bangal mutangol hore chatu suma jep be kawli non do wiide jam fodde le mayo mabbe pano yeliri mawbe be ndan cogum jam toto yimbe dun amata e golle
horebe suma jep mayna be ka tadi ka di halaji levi mabbe mo holliti wiide gollirde mabbe de ka ana jokki laawi haani jokkude di tiidallaaji ko sukabe kolliti ko wana dum woodi joni non hollitiri Huseni Kuyate kanko woni horejo sur gollirde suma jep to mayna to kereden mo
danoto fudiru le tere
le ko mi hawre dumudum ko hultama non wiide yimbe le gollube non le ko jabbi bamate e golle mi fuf totama contrat ngaji so bangal alhalin jamdam e fuddode ndungu o tellaaji na godi non ka dum dawrama wakar juna yimbe le na baaw jaas na toran jamdam tawe kutiji ngala hen
jonta yogaaje njaru bin dan kam mo iti non hollitiri yimbe hewbe na tortobe dan jian to maynatu ka dum e tawede fedde sukabe de ka anniyaaki yopude laawi li bamidi kolliti wiide dum be anni bamude laawi goddi kasen e dow manjun won ko Musa Sidi be hebani studio tamani uude mayna
wattu jone jara hono kudde de gonde so trade le leedi meden di nyamduuji kanyo ko nan de mudum miccite den wiide ko buri hewde mudum fu sawete e papier ngaydi wakati wobbe bam papier ngaji simon wobbe dub amani tan papier ngaji be kolliti dum way wadu tude kuteji kewde fewde ettoraji dum won ko nayri bangal cellal jamare de non be kollitiri wiide jamare wondude nawtirade de do nyamduji kanye de do kudde do kollitiri dan andini dum jaati wajibu tan sina nawtiro dum fa kebe famtade fande kedden Aminata Diallo
moni patengaji fa warde eto fu e dereji siman wadete dum ana jogi kutteji cellal biko adama reme en non hollitiri dunke en cellal ka dum e tawede yimbe yogabe ana choda nyanduli mudum en ana ngada e di dereji tawebe be anditi dalaji gondi e nawtarade di dereji keredembe
papi isima yoten di ana waw jati sambinde nyaw kala wattu som sodi tewma goddu e le on ido papi ko ngattata e mudum ana waw sambinde nyaw ko wiete tifoid maduna nyaw buje
benego jara kanko mo choto tew tew o e dereji siman di o sawata e mudum sabi cuggu majji ana fandi non goldetiri ka o holliti wiide o mo landini darnude ngal gollal so o hollama lawul gongul kasen gol mo wawi nawtarade kerdem mo
papi yidi tuna sanne mi nawtorto idi lato sababu mi nawtorta go sanne manaji di ka so yibe ana joggi nokku do tawata kulenteji mabbe sikki wala e be mbawi jati waddude di
son ƴewi tiiɗa laaji ko ɗum waddata e cellal ɓikkoye adama remme dogotoro en ka ana darda yimɓe darnude nawtorade ɗiɗɗireji no yaawiri. Yakuba Cissé kanko mo médecin généraliste.
Ciment yo hunde produit ji kewɗi goni e muɗum, kuteji majji ana jotto guite nguru e kañe fay laawi fofango neɗɗo, ndenno ana hani nawtorgol ɗiɗo papiji ciment ɗi gotta.
Hollitinde wiide wattu joni ko nayri bangal ñaw coronavirus le jetti lewru septembre ndu yimɓele ko yaata uyi ɗum woni temeɗe joyom e goho kañum ƴewta le leydi meɗen ndi yimɓele sappo ɗiɗon oɗo ñaw yiya e muɗen sappo ɗiɗon woɓɓe kasen camtanama. Ana hollitti wiide heɓɓe ñaw coronavirus o le leydi mal ndi yimɓele uynaye ɗiɗom e temeɗe jettom e capanɗe jettom e ɗiɗon, santanaɓe yimɓele ujunaji ɗiɗom e teme ɗiɗon e capanɗe joyom e jettom. Ɗum woni heddiɓe le hemɓe du ye yimɓele temedere e noga e jeɗɗon. Wakkatino kare coronavirus wori le leydi meɗen ndi oɗon andi hono yewtereji komin gondi e waɗande on dow hen keɓɓen. Aminata Diallo,
bisimilla moɗon e heeƴo amen acti covid. Hande ko fotata temeɗe jeɗɗi test ana waɗe e leñaloma to Institut National de Recherche en Santé Publique hono dawoɓɓe dardini e lewi hooreɓe ndo gollirde uditingol laawi kerodirɗe ɗi kañi e laanaji diwoji ɗi ka sabimbini ɓeydugol yimɓe ƴeweteɓe ñalomɓe. Ille majjun ɓe kolliti wiide nde arande nde yimɓe geeƴi ñaw covid 19 a taweteno e muɗum ana hewno diina joni. Keɗoɗen tango Oumar Waygano.
Kanko docteur Ibrahim Guindo o holliti wiide uttinde keeri leydi ndi kañe fa yettaɗ ɗon diwoji ɗi koɗata ɗum laati sababu so keɓe ana gondi e ɓeydade le fedde nde ɓe noddirta INRS payé koɓe gondi e ƴewta toon geeƴi ñaw coronavirus. Keɗɗen mo komo sifi dow hen
ko keeri ɗi ɓurta ko adade yimɓele ɓe yiɗi jammu ƴewtete na iwa temeɗe nayyi fa yettade temeɗe jeɗɗima temeɗe jetti e ley ñalowma diina wattu fuɗɗode ñaw o, sabu nden no famɗi foof yo temeɗe jeegom e ley ñalowma.
Ɗum e tawede fou o wi jamare nde wattana hoore muɗum hakkille sabi de ñaw o timmayi.
Ƴewtagol ɗi ƴam nafamɗi joni ka ɗum holtata wiide golloji koroɗe nafamɗi sabi minen jogitiɗi le cuuɗi dogotoro ɗi.
Le ko warta ko wi so jamare nde hay bayi ñaw o ana wawi ɓeydade fou fotaɗo jamare nde yaata so waɗa kawrite muɗum en. Keɗɗen mo fande kanko docteur Ibrahim Guindo komo sifi do hen.
Bangal farati kewal yimɓele cikitaɓe fay hunde hana yeɓede e ley yawara yimɓele e ko nandi mum en, ɗum foof no wawi latade sababu raɓodiral.
Wattu joni o le leydi meɗen nde ana hollita wiide ñaw coronavirus ana wondi e yarde caggal ka ɗum e tawede fou kamɓe dogotoro enɓe ɓe mbi jamare nde tinno wattana hoore muɗum hakkille tabo ɗati mbiya ɗi.
Ko ɓuri gelle deɓe kañi e hooreɓe gelle jottotoɓe suudu dogotorore diire pamminama no ñaw coronavirus o hani jogorode asivere ƴaɓɓinde nde kañin e laawi dentuɗɗi dokkaɗe dow majjum ɗi. Fana majjum woni fanɗinde raɓugol geeƴi ñaw coronavirus o e ɗi cercle o. Felde daranine yirwere cercle diire o kañum waɗi ɗi imma daraji gollidingol muɗum direction régional de développement social mo UNICEF itti jawdi muɗum. Joni keroɗen landol kettintoɗo en e dow majjum. Professeur Yakuba Touluba kañum jaboto landol ngol, kanko woni hoorejo ɗiɗo bo suudu sawrirdu ñaw coronavirus dogotorore Pongito.
Allô docteur,
tama buubi ana wawi latade sababu raɓɓodiral ñaw coronavirus. Gonga jaati iɗi mbawi latade sababu raɓɓodiral ka ɗum wiyata fo caggal ƴewtagol ƴiƴam hana fo jama fonda ɗum e ñaw ɓuɓɓol. Buubi jooɗade dow terɗaniɗo e mamiro juuɗe muɗum tuttade foof yo gotum wiyata fo caggal ƴewtagol ƴiƴam.
Ɗokkaduɗen e heeƴo meɗen acti covid hande Allah hollu en janggo fati jeggite tabade laawi ɗi dogotoro moɗon hokki on fa ndeno ɗon e ñaw o.
Studio Tamani yo faabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
Sikiraɓe ƴeloɗo ni le région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran le nokkuno dirteɗo Bafoula be ɓe kollitiwide usine ciment gonɗo ton o wattu joni o golloɓe le oɗo usine ɓe puɗɗi ton murtere mabɓe. Ndeɗo murtere ɓe gaɗi ton ko yaata lebbi ɗiɗi caggal koɓe kalde laamu koɓe golloɓe le oɗo usine koɓe pamra ɓe mbi so ni ɓe joɓaka lebbi mabɓe ɗi tan ɓe birfititta koɓe golleji ɗi. ɓe gardan fa nokku noddirte Tukoro Ba iɗum li laamu banamba wiyama jadinkoɓe kañi en naati toon altinere ƴaɓɓinonde ɓe mbi jamar nde futtinno wara les misideji gonɗi toon ɗi fa ɓe mbajo ɗum hen ɓe kalna ɗum en koɓe andi e saria le majjo no hollitindi wiɗi ila leyi lewru novembre hitande 2016 micciteɗen wiide laamu o yoppi nokkule kewɗe le laamu banamba ɗum won fa jottoteɗa Tubakoro kañi e sebbete e Tukoro Ba en garantiminire ɗo kuli koro ɗo yimɓele sappo e jeegom keddiki le hen temedɗi ɗo e capanɗe jeenayom e jeenayom kañi en goni barmuɓe le kasaraji ɗati gaƴƴi toon le lewru août ƴaɓɓinon ndu ɗiɗo kabaruji fedde sappere pompier wonde to kuli koro to kañum hokki ɗum sikiraɓe ɗo akkatten beete hannde dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heeƴuji amen ka fande fedde je e fe ino konnandirɗon no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam